Studio 8 Halaji Malifu. Ɗo Studio 8 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Daw to ɓoggi jande fandu hala Mamadou Samsi ko jom wali sakaɓe heeɗiɓe. Lumo dabaji hertanango julde korka fuɗɗi ñande 24 mars Bamako ɗo e leygal ɗo kawtal sappo e jeɗɗo ɓal na woodi ko ɓuuri ujunnaji nayyi gay mbeɗɗi cogguji muɗum yo hakkunde ujunnaji deɓe ujunnaji capanɗe jeɗɗi seefa. Mali météo holti wiide kuɓɓu sattan sanne les région ngaji Sahal e Kaye ardiɓe ɓena nadda jamare nde ɓeydude yarde ndiyam e selde yaltude le nangue. Yedere meɗen dossier semaine meman haala ɓamgol nate yimɓe tototeɓe dokkal hakkillaji ne certi bangal muɗum ɗigon semi korjo an hande beeteenen ñalɓeɓe aljumari noga jetti mars 2025 bisimilla sakral. Luma hertanago sottugol nayyi saabi lewru korka ngo ben hikka 2025 fuɗɗi ñande 24 mars Bamako ɗo yeeso ministre cumniɗo margal dabaji e awgal Yuba Ba dental gayɗi uñaji nayyi e temedere capanɗe jetti uñaji nayyi goni hertanaɗi Bamako joguji ɗi yo hakkunde uñaji deɓe uñaji capanɗe jeɗɗi seefa jeyatata mayga tawa toon keɗɗana ko heɓani ɗum fositango Aly Cissé e sita siɗiɓe.
Nokku indirteɗo terrain Chaba lafiya Bougoule commune Nayoba district Bamako ɗo puɗɗoɗe golle o waɗi tawede oɗo coggu mo gouvernement leydi amen ndi waji mbini ka fuu client en faham yottakile nokku o. Aba Brahima Ba kañum woni toon ardo ɗiɗo golleji pawiɗe yewugol gayle on ɗo nokku mo noddirta Chaba terrain.
Jusqu'à présent le marché n'est pas
fa watti joni ne innate le lumo ne muyri tofon client ana wonde warda seeda sedan gawana sanna yoga enede ana cotte uñaji debe sappo uñaji capan jeegon fatal uñaji capan jeɗɗi coggu hollitaɗo gouvernement ana batta jaati gaɗo e tawede fou yoga ana cottane e goɗɗi e dow coggu hollitaɗo to laamu on
do départ le gouvernement
le wakab jon o ka imadaraji yimɓe yottade on ɗo nokku ka no wordini wona ko yiɗa client en ɓe holliti wiide ɗiɗo dabaji coggu mo wondi yeeyirato o ana ɓuuri coggu mo gouvernement o holliti eɓe narda jeeyoɓe dabaji ɗi teddina cogguji ɗi
min mi warɗo sudde nagge nga haalen gonga nen ana tiiɗi sanne coggu hollitaɗo gouvernement o bataka feyto cottoɓe naydi saabi coggu mo gouvernement holliti on kañi kome yiiɗo on ana serti
sanne
miccintinde tan wiide ngal ɗo kawrtal sappo e jeɗɗoɓo yeeyugol dabaji ele coggu nowiɗo jokkiti to fa noga e jetti lewru mars Bamako ɗo kañele ngalluje mawɗe gonɗe le région ngaji leydi amen ndi
sakiraɓen tuti hakkillaji mawɗu kawaño banga ben Facebook kay ɗum X ministre cumniɗo ben ɓiɓleydi mali gonɗuɓe caggal ben Moussa ak Atayer e ben yimɓele tedduɓe yogaɓe daruno koɗe tukkay toon ñande alalbaɗi noga jogo mars fanda muɗum yo ben yettinde nellal ko ben gollidal e ben nellal faaba hakkillo e kañ ɗum wattangol hakkillo kam gouvernement o ɓe fewde ɓiɓɓe leydi mali ben jaltinaɓe mortani ndenno memiɗo holti taki ɗum alhaali ben bisugol mabɓe le nokku o kane kasindine service ji gonɗi toon ɗi ɓen yimɓele jaltinaɓe ɓe jetti sanne ka ɗo anya gaɗi ɗum yilaji ɓen fewde e ministre o kanko nelaɗo ɓen kanko keƴaɗo amen gon to kay toon Mamadou Samba Diallo wonko heɓani keɗa festango sita sidiɓe Aly Cissé
le o jooɗa haala ko waɗa nokku noddirteɗo centre d'accueil et d'orientation des migrants li guenni kay kanko Moussa Ag Atayere ministre heynaɗo ɓiɓɓe leydi Mali wonɓe joolal o holliti dabiri fof fiyama to gorman leydi Mali yalla ɓe yimɓe ana heeɓa sakkite no woɗiri fartata kadi huncude tiɗalaɗe ɓe
nous sommes là mi gari ɗom hande fa mi baltina hakkillaji moɗon yiide miɗe gondi e moɗon ele ko gonduɗon fewde e muɗum le ñalawma hande o dabereji ɗi fof ana wondi fihede yalla tiɗɗalaji ɗi gonduɗon fewde e muɗum le ñalawma hande o ana heɓene jogolal min gaɗan komin mbawi ɗi fof yalla goto goto e moɗon ndu fof ana heɓa hewtoyde galleji muɗum ele ndimako muɗum miɗe gondi fiide dabereji ɗi fa mi ndena heddiɓe gonɓe le leydi Mauritanie to
ɓe mani koɓe dibaɓe ƴulleyde Mauritanie andi tiɗɗalaji bonɗi fof saabe lafi talki kay heɓde no fitirto yetto suude bamu en ɗum holliti kanko Madou Traoré hewtuno haala ɓe yimɓe dibbaɓe
minen gartuɓeɓe ka wom caɗele ɗe min jogui miɗen jiiɗi ɓe jaaha ɓe ƴeewa e Nouakchott kay galluje mawɗe keddiɗe fo gonɗe Mauritanie fa yetto gouverneur a kayle cuuɗi kasoji mabɓe ɗi yimɓel gonɓe toonɓe e piya dabere yalla tiɗɗal pawiɗo heɓugol amen talki ɗi ka ana heɓa newade yalla homo fuu e amen ana heɓa yaade no newiri nokku muɗum
kanko Moussa Ag Atayer salmini sanne imbandraj de hejabe lam on jodi belle lam kay be wadi lewi service de développement social bamde sappo yaade noga lewru mars ne raison kay ko yaata yima udnyere e temet didon e tefande jiddon e jeegon wonko jabba on nokku le on jama bibbe mali udnyere e temdere tefande jene e jitton wonko dibba wi dede murtan dum ko samba jelle hebini sijo tamani yude kay
mali mitohulti wide men wulare de nawon sanne le de do yontre ne ko le raison aji sahal le kay dun raison kay non balerindi ben kamu dan do tobi no ko yogaji don ben wulare de yo hakunde degre ngaji chapantati chatti e degre ngaji chapandi nay e tati kedon Abubakar mangani goto ardibe mali mito ko hanni ben Mahmoud Agrissa do fostan Al-Sisi.
Une hausse de température au cours de cette semaine.
Wulande wara mater bi nokul kewde le leedi amendi le yonterende. Nokule to wulande warta satudi sanni ni woni gawo kidal menaka kay kan e mutti. An han ko yimbe tawta nokule to uul woni sora e mudum. Mota ko yaltata le nange wakati 13h. So be tacci korka mo edube tinno be jarandi am. Be ngata na hakkile sukaabe kan yimbe nayabe du. Dule na du kammo ana wawi mater le nokule yogaje baler leedi ndi. Hono region Sikasso. Bukuni, Jeila, Kuchala, Kulikoro, Bamako kan e badale mudum, Kita, San kan e Segu.
Les environs, Kita, San, Segu.
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela, don Mali do e gollidimbe mudun, teleji e radioji Irtel. Mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
En jottige yetro meden dossier semen en yowidu kabaru dokal be datum natum bamete leedi mali ndanno talka en hako wowi koy de hogade fabaaji ne bangal yimbe le joniaji lubbe madun ben pelle ONG engage ko nande munen yoga be ben hokkan tawe mataka ka wobbe kay bamon natay yimbe he be wattu dokal gal yalla totabe ana ben mot ana humpite saatu jotti di nyede rezo soso ngaji yankuri ji kurdi ben nanga dokal le hunde de yimbe le hobbe na metta bangal mudu fuf modi babbe kan be leedi mali yogabe be holti wi de dokal kay hani wode de tawe dum la tagi fi men duko e matugol ko nande mudu yalen be dur famu kanko Aissata Diarra e hejabe amen yogabe wonko hebena kedo fastango Ousmane Yalouli
wallugol himbe be ngala bawde anawel malinkobe hewbe e hakkilo mabbe e wallude himbe yalla ana jalte tidallaji yogaji kanon ngadana neddo de ngada dun nate wana ko welata himbe hewbe
quant à moi c'est pas du tout
hakkilo mun ko wona hunde mum ni ka yoga be hulti wi de dum lato sababu wobbe golla ko mum min tan wonna ko dum sabin hani wade de les sutura jamar de na hasindi du faba kalsi sede karki sede mo ko ta wala jomun aduna ana moja na wasanne jom
nyoko nyoko kanu bi sabati
andindo kabar nedda ko birema eli dikko hakkilo mudon seni tay wadde dun fa himbe wobbe ngado hono mun ana jabbini ka holti metti mako ko tawete wana non dum worri wattu joni himbe hebe woni ballobbe be ngadirta don do sutrako
le fait de filmer les bénéficiaires
on de note totabe be yama do fama dum sifaji guddi wobbe kay ngado dun yalla de nyiminde golle ko be ngatta ko sona dum kay on dido golle jin hani wadde le sutura les zaman wadde joni en taki wide himbe na jidi sanne matede ka hani be ngatta hakkilo dima ko totetebe
wallobbe ana jidi hakillaji do wadgol majunnate Ibrahim Madembasi horaje projet ONG Step Sahel to Kaito tindini sababuji kewdi ngadoji dun
centre de le cadre
o le golleji andi yede projet gollidande nokto to dum bangal dallaji kukube ka dum no kebebe dum kollan kala ko golla yalla jamarande namata hunchana hore
hedun dinawi do wallugol himbe hasin dimbe e wi pasteur Dadde Diarra dina chrétien en ana huyana wallugol himbe be ngala bawde do wadirede dun e sutaraku
la bible nous encourage
bible amen nandara en fabade talka en hono hinari dum ele matthieu chapitre 6 verset 1 mota fay tutude kulle yeso yimbe sona dun braji fufu anke bata sona dokal na handi jungu ma nono pati mata fay ko jungu nyam o tutiko
ta droite
hono nini dum warido le dina alsilamen woni ko holti wide modi babe hakkilo be neddo fu jogi do bawde an hani walde himbe be ngala bawde sanne ka wadira dun do sutaraku
min nanimi pam sakaba don dum pam wi dokkatene ko waljum hande mi to taro sat furtu timiji mo do bangal numero amen 76 98 56 56 ben sikola dun si to woni watana hakilo himiji mo don bangal no funu 37 321 mere mere non ka fon fuf buudi no ga to le telephone joom do sa de tromeden magazine yotame de magazine yu kabar suka ben jobi dum do nyaw nango gabule ben jofino gabule burdo andeterde hawda e denno nyaw nango suka be hakunde hitande e dubi jene dum nyaw jawru waltade ko buri kay yo fesugol yalla hadde yirwere nyaw o yalla e kanu ben sifaji tawangal yalla be dor fam ko don ko Ousmane Niali buli heja on yoga be hebani du fesango kanko e sitasi be yo nyalle jam
e wi andim be kabar nyawji sukabe nyaw no dirtedo hawdaje an butina dane jomun wada hore nawore tampiri fa yottade hadde jomum muyde nyamde docteur Zoumana Samake edni en famu do o nyaw
louréon etin maladie
hawl dadje yudo nyaw tan wawdo weltade do nyawdu ko wabude bane adama o nyaw an hebira sapta tade jati kay dati hewdi kasin mi wawi nangude sugabe ko yibamta dungu goto fatade dubi jeenay
madame Sangare haw bengali yo innirado goto gondo duman zana le commune go bodo bamako do le lewru jabbenedo biigo mo dubi jeegon o nyaw nangino don madame Sangare holiti en hono sawriri biyun o
sadar wati ka kamba dimi kado
mi sugado hono makko nawamo no ko yata ngaji jeddi fa watta kikide o lonki darade fe watti iner jamman chaddo mako fuddi ofude dun yegu yata yontere wotere men jewno ledde balebe soni ngon nyaw hawda nyangi suga goto tan dun wa jalal suga fu edamudun ko won akkon on nukku joni soni dun nangi suga kulle geta antun an nasa cuudi mudun e kokoje nanal mudun a ittani leedi jilla dun e chondi kata molma nukku to nawata ton dun samtan
so sege uri nyangamina nyona uri kumi to kala ko fene ba funuji
innirabe wombe leekede region ngaji men di kanyadu an andi o nyaw yewbe mabbe safareji balebe nawturoto fa jawra suka mo ben hono be rewbe wombe yelimani masina motti e burem kulliti en vide sina nawtrek di safareji ledde balebe suka ma heban samtene
cette maladie la konu nu le sorela
suka yewbe dubi jeegon an ya hebde on na wala sanne yogadu holliti on na wala an waawi tambude suka gorko gora ko mudun to mena sebbe soni neddo hebi ngon nyaw men nangan tan ma baddanere bewa e dane mudun dun timman soni jom beeki kila tati tan dun timmi dun nangata suka fe goto kasin
afana bo fa ga yele mabbo fe sien sa
tane dumbiya kan yo cottaw ledde balebe gondo yirma jo plateau le commune jagoba do bamako do wolti wide sawri go ledde balebe annafa daddingol o nyaw hawdaje
kala bakani folo folo na
aranno soni o nyaw mata ma suka me yemina dun yaha hoggo bey habbadanere bewa e dane mudun ngaduna hande na tidi neddo heba daade bey le geni bamako do du sabi hannen sudun wa nyawnirede kasin dati balebe ko heewi honen misali jabbati muddinani cuudi mudun e garwe ane wa ittede nyawnire o nyaw a jilla dum tan e cioni kata molmato nawata on bammira do jippade le ni watti sedan tan nawal on timma dum wala nyaw tiddo fa yottirino ngadun tam na suga yo gabe sanne sabbe so nangi suga goto tan dum wa jalaade suga kaddambe fu
kenema kana soro e kaddu ko no doro abi yela maula
jawrobe sukabe koltiwde won dabreji kan e jokkede fa himbe deno e nyaw hawdaje ona wasude memude neddo mo nyaw on nangi e lotude juude modon wattu fu docteur Zoumana Samake wolti en wiide o nyaw ana wa sawredno yafiri e vaccin ngaji
re parotidit
o nyaw ko noddirte haw dadje wala hono nawal tan ko nangata sugabe tan ko do banawde jati fe hayebe hono misal jati sugabe be pesa gidi sugako men dinya blad ana hebaade leedi manni hitana fu li wakkati kedum galleede to wulare wala sanne watti nungu o nyaw ana mate tun gaddun wa hinnere jogala ceggan su be sugabe pesama
prevenu par la vaccination
kanon kambe andimbe kabaru o nyaw miccintini wiide wa wiide nyaw anda nana fa leete medere fu temedere be kolti wiide sugabe pikkabe faysi on nangi don nawata sanne nadu o torata dum ben non fou.